kusasa umulo njikantu ecocendabo elithi Flower of Soweto featuring Marian Antonsin khona la msakazo nakho umsakazo kunqa phambili umsakazo wabantu ngabantu nabantu ohlelweni olabantu ngabantu nabantu kama nomfana omuhle hlula bonke abafana sisonke ezokushaya lapha yana loze libumbane ihora leshumi nambili kuumsombuluko evikini the 21st of March what a historic day to us Human Rights Day ilento ke i-event esi-celebrate-ayo ke namhlanje thina siyiningizimu Africa lapha kwakwenzeka khona izinto eziningi wow people who are there you know when they tell you about this day they always say it's pure you know what I don't want to talk about this day because it was a tragic day to us South Africans we lost people who were very lentuzana akathi babalulekile empilweni zethu some of the families lost their mothers, fathers, you know what? It was something nje ebeyihlasumelisa umzimba whereby abantu bayabashona badutshulwa due to ilentuzana imarch elebeyilidwa yena ulentuzana uRobert Sobukwe bathi bamashela wona amadompas ukuthi amadompas must be abolished. So wonke umuntu ekade kuleyo march leyo kade angaphathanga ke idompas yakhe bawafuna ukuthi chabo kumele kuphela ngeke phela ithi sizalelwe lana kodwa njalo kumele siphethe amadompas njalo kumele siphethe ilentuzana ibhuke lokuyibika ukuthi thina singabantu bakuleli lizwe uma uyikhohliwe endlini kuyenzakalani bazokuthatha ngokuthi awubhino ngokuleli lizwe so now a lot of people died on this day so this day was lentuzana declared a public holiday ubaba Nelson Mandela, yes, Baba Nelson Mandela after 1994. This is the day that we're celebrating today. So umculo wethu sizoxuba nje kuphela umculo sizoxuba nje. Kodwa ke lokho akusho ukuthi ungakhuluma nami ngabe ufuna ukukhuluma nami ngishaya lapha yena ku 0157115. Yes, 0157115. What are you doing this day? Ngabe wenzani nobani? Kuphi? Ngiyazi abanye bazi bashilo bathi siphi speedometer thina sobe sodla ibraai, sisaya emabrayini so relax. Nje kuphela abanye bathi sisaya lapha yena ema-mall sisathatha iround ikakhulukazi njengoba ney'kole ey'valiwe njena yabona abanye bathi sizohleli ney'ngane o nkosi yami ngiyathemba ukuthi bagezile ayi phela nabo bawasaba amanzi labo bantu ngiyathemba ukuthi bagezile omunye solwakaphuma ekuseni ngo-9 o'clock namanje akakabuyi uyobuya nje kuphela sekaqhutshwa indlala sekalambe maqeda ukudla uyahamba futhi but nonetheless umsakazo umamele it's Radio Veritas 576 AM www.radiovertas.co.za channel 87 to the DSTV audio buke ngihlezi khona esigcikeni sakhe okobaba uba Masilwane ongakwazi ngifinyelela namhlanje wathi kapadiya kabuzini kapakapa akuyibamba uyohlena ngathi danki ngiyabonga ngathi ngoba mina ngumabisa sisabele ngasabela ngathi ngisabelile nje at exactly 19 minutes after the hour 11 o'clock khona la emsakazweni wakho umsakazo kunqa phambili lucky girl ooh Zwakambuli elithi Amanda Songs of Freedom and you level for Telona it is Shop Film Massacre
Apartheid regime was declared crime against humanity. In Sharpeville, 69 people were shot dead by police. 180 protesters shot and injured. Live ammunition used against defenseless people. Shot dead mostly at the back by merciless cops. Shot dead in cold blood with impunity. An act of cowardice that tarnished the image of South Africa abroad. Thereafter, the architects of apartheid were relegated to a trashbin of history. Never again, South Africa. Never again. 1960 Sharpeville massacre. A massacre that changed the course of history. A massacre of innocent people. It was a massacre that ended passive resistance. A massacre that enraged the oppressed people. A massacre that hardened the attitudes. A massacre that gave birth to armed struggle. A massacre that led to punitive sanctions. A massacre that shocked the entire world. Yes, an act of cowardice that led to isolation. Shot dead in cold blood in protest against the pass laws, the carrying of a dome pass. What a shame, South Africa. What a shame. Never again.
Or are they turning in their graves?
Never again.
At exactly 22 minutes after the hour, it's 11 o'clock. Yeah, umbuze ngizibuza wona ke namhlanje. You know, when kwenzakala ama event akanje ngiye ngibuza ukuthi abantu abafela inkululeko, abantu abaye bayenza sure ukuthi we get the freedom that we have now. Banjani manje la bekhona, ngabe are they turning in their graves or are they happy to see what's happening in our country? You know what, umbuzo enginawo lo, babuka abantu abasha abaye babalwela khona manje, young people le abasafuna ukuya esikoleni. Mambuza umuntu ukuthi wawungayi esikoleni, uzokutshela kahle ukuthi ayi mina nesikola zwani. You know, like you people like your Bantu Stephen Biko fought for young people to get education. 1976 intsha ya 1976, they fought for us to have the best that we have now. But now the question is, are they happy now? You know, are they happy now about things that are happening in our country? You know, are they happy ngentsha ekulelizwe? Are they happy ngabantu abasiphethe na la eNingizimu Afrika? I don't know, but nonetheless, I'm going to call up. I see you again. At exactly 24 minutes after the hour, 11 o'clock, call alarm, sounds on a commissar's on a pump. See, relax, see, let's eat easy and slow. Unga aschachile, semnandi as in, sas relax, or mamilum sarazo, omunyo wens washing, la kona, omunyo say prepare, exasse elinian at his pain, ya puma maziti, 1 o'clock, and sayo ploma, omunyo, abanyabasa masin, yes, I was talking to Bantabasha, few, but sisaya masin, masikale, go 9:30, you know, abanyabaya. Samba semasontweni as we speak right now, but prepare my passion plays wabo, because remember, it's a Holy Week as well. So most of our parishes as well as my passion plays, so in Chaba, Baba, Toilet, Lapena, Masontweni, Zinning isn't as I know, and challenge you playing a good Zikipani, Nabubani, Nenzani. Abanye bayena isontweni bekuyiPalm Sunday. Wow! Besilamukela indodana kaDavide ingena eJerusalem. Abanye baye badlala iy'ngubo zabo, abanye badlala iy'nhliziyo zabo, abanye bathi sesandlala izono zethu, sesandlala izono zethu, ukuthi izono zethu akayigande kuphele ngazo. Wena undlale ini? Utheni ubaba? Yikuphi okutholile izolo njengoba kade usenkonzweni? Umfundisi wakho utheni kuwena izolo? Yini oyithathile wayicaphunela yona wathi cha, le ngiyayithatha le. Yayile ngiyoyishera endlini, ngiyishere nezihlobo zami, ngiyishere nabangani bami. Ndingata, ndiyetsa hit. Wena ke efing e oring, nabona. Nabona. Ke ratile sentate a buileng ka sona, and ke ntho e ke batlang go yinka. Ke lo e ruta batho ba bang. I was, you know, when this priest said to me, Spiwe, ngiyayibona ukuthi sindlala inhliziyo, cha, ngiyakubona lo. But sindlala izono zethu. sidlala izono zethu ukuthi ubaba agandele izono zethu kuphele ngazo. Wena uzweni namhlanje asikhulume asixoxe 0145271115 dumela.
Hello.
Bunjani mazethu?
Yebo.
Sure.
Yami ngikhangela so intombi nathi. Every time we reject other people, we are crucifying Jesus.
Oh, yes.
We tell us to come back and again. Yes.
Wow.
We are going to call our own church, you know, our it seems we are crucifying Jesus again.
That's true.
We must always try to do good things.
That's true.
Because God is saying good things.
I'm from this man, you're going to say that. Sorry? Mazet? Balegile mazet. Mithatha imizuzu ngaphambi kokuthi ligamanxe laphayana ihora elishumi nomuvu khona namisazana wakho umsazana unqapha vele. Wena ungene kuphi? Nangumazethu uzwile ukuthi uma sijaja abantu, we crucify Jesus himself. Wena ungenele kuphi? Utheno wakho ufaka izolo. Uzweni. Mina uthe sindlala izono zethu. Sindlala izono zethu ukuthi ahambe phezu kwaso. Wena uzwini. Ake sixoxe. Asikhulume mina nani. Umsazweni wakho umsazweni onqa phambili. Eliya exactly 30 minutes after the hour, yathi ngibe isikhathi sami yathi ngqo. At exactly 31 minutes after the hour, 11 o'clock, kathi bahore babangata bayile mani kodiploof komemoral service yanitate Thabiso, St. Margaret, kade umhliziyo wanana esowethu, abaningi bathi siphiwe singala. Athi siphiwe singala qale ngehora leshumi nomuvu, yes, qale ngehora leshumi nomuvu khona la e-Deep Kloof. Nama ngiphuma nje ngisaphuthumela khona-ke laphayana e-Deep Kloof St. Margaret kufadazweli, sike sibona ukuthi kwenzakalani laphayana. But for now though, sisasesonke, ayi maybe abantu abaningi abayangisontweni. Ayi cha, ngiyacabanga ukuthi anizange niye esontweni izolo, anizwanga ukuthi umfundisi utheni, ngoba hhayi yazini kuthulile nje kukhala ibhungane. Kuthulile nje kukhala ibhungane, so abantu kusho khona ukuthi cha, azange bake nje balibeke nje esontweni. So hhayi, sizoyiyeka nje kanjalo, sizoyiyeka nje kanjalo, ngoba hawu uzobe ufuna phela, yazi mofost umuntu akhulume into angayazi, usuke somfuna namanga. So manje hhayi cha, thina siwumsakazo weqiniso. So hayi, amanga into esingahambelani nayo ke leyo. Hayi, into esingahambelani nayo ke leyo. National anthem. Ale national anthem shem le. Emarenkeni yiyo. Emadrobheni yiyo. Endaweni thizeni yiyo. I wonder if they knew in St. Mary Immaculate kuthi lecocelele lizoba nje. Layenza indaba. Ah, nethele. Amuntu makafuna ukushangethela ukushanga le ngoma. Umbonelo kakhomba nje ayenza kanje. Athi idedicatele wena. Sakazo siphiwe umsecela umdlalela ingoma, ngicela umdlalele iSaint Mary Immaculate DP. It's dedicated to my mother, my father, my sisters. Awu phela uwazi ukuthi ha sebakushaya ngengoma. Ha
Hayi yazi mina ngiyaphila futhi uma udedicatele umuntu ingoma akumele ikhulume something kuye lo muntu lo. Awuzodedicatele ingoma angidedicatele umuntu. Hayi. Wena khona into ofuna kuyisho nje. Lot of things are happening this week. Last supper and Thursday, Good Friday, si celebrate ukufa kuka Jesu Christu, and then ngomgqibelo izoba ilentuzana I vigil or night vigil siyobe silindele ukuvuka kwakhe. Dintho sengathi ixobeletsa hala, dintho sengathi ixobeletsa hala. Ntho ke batla uyetse this week ku wena uyiputsa wena u fall under which category wena. Kuno Peter, kuno Judas, kunabafundi baka Jesu abaye balala bathi bakhuleke balala, kuno Peter owaphika uJesu maqeda wahamba woyibulala, kuno Judas owathengisa uJesu, wena ukuphi na? Kuyona putsa kubatla ngokuyiputsa yona today ka letsatsi leni, wena ukokaya ikabe wena uPeter o tlo mphia, ikabe wena uJudas o tlo mrekisa kapa o baruti ba hae bane ba re ba rapele ba hlula o rapela ababuza nje wathi senihluleka nje ukuthandaza nje sengiyazi ngihlule nje ukushaya umkhulu ukushaya ngedolo phansi wena ufala under which category kinto tjotsa ngayiputa tsona hetsiwe hayi bani uJudas hulukile mangabe uPita kulungile kodwa wena ke ukuphi engabe wena uMary Magdalena na engabe wena uyivirigo na elama nendodana yakhe bemshaba imsha eloke ehamba naye noma uyilono uVeronica wena ufola kuphi wena I think kiputo tsane ripute yona especially now ili Hollywood na hantle hantle o ke o itshebe o dule fatshe o ke o itshebe hore na hantle hantle ke fola kae na hantle hantle ke kena kae na hantle hantle ke mang ba bangata ba rona re ya phela re ya tsamaya ba bangata ba rona si fakiza mbatho empa dipelo tsa rona re bo Judas Baba ngata baruna sifakiza mbodo siyemasontweni ebesandini impari bopita wena umang akuyiputsa-putsa ewe
Oh,
Engabona ngabona ubaba Ben Mahlanga ngajabula. Awu ngajabula. Baba boyi bambe kuphi wena inkonzo izolo?
Eh, bigibambe emhlakeni nase Tukoms.
Tu. Awu umuntu.
Ah no, manje nge Tukoms ngafinga e Rosebank.
Oh so e Rosebank. Kodwa bathe. Oh, Bob.
Ngikushayele, ya no.
Bathena abantu izona baba.
Ngibambe inkonzo eTukoms ekseni ngo 7:30. Saba nomzungezo. Cha, empeleni before umzungezo sibene sabusisa amasundo. Saba nomzungezo wethu ke sahamba ngaphakathi kwemizi lapho ke sabuya sangena enkonzweni. And then saqala inkonzo ke ngijwayelekile saqhubeka ke safuna indaba yokuhlupheka kaJesu and then ke yabanika izwi
manje yole phathe ngifuna ukuthi wena ukonsentrate kuphi izona theni kubona izona
ya ngikhulume kakhulu ngizama ukubuye ubachazela ngokubaluleka kwamasonto amahlanu enkathi yenhlawulo ukuthi ebisho ukuthini empilweni zethu lamaviki esingena kulo ivike elingcwele ilamalanga lamaviki lamahlanu bese zama ukuzindla ukuthola ukuthi ngabe inkathi yenhlawulo neviki elingcwele lisho ukuthini kithi soke ngikhulumile ngezinto eziningi ngabe ngisetukoms manje yetukoms phela ngikhuluma isilungu ngiqhube futhi nangeni Afrikaans
awuze.
Hey. Maar je ring het ja, je moet wakker worden. Je moet niet slapen.
Yes.
En ga wat zeggen, ga koel met je leren in pilo. Je moet die. De naam staan je is pambano, ze zegt die Tina. Het betekent dat je zo Christo is pambano in pilo is pilangazo, als we een is kat. Vind je ze goed uge, uti mag je een lama viki la namahlanu le viki lengcwele ukubheka impilo yakho ukuba yiziphi into yokuguquke kuzo ngempela uthole umlayezo ukuthi uma esevukile uKristu ekupha ukukhanya uhamba impilweni yakhe enjani kakhulu nganika inselelo kubasha kubasha ngizwe bekhuluma ukuthi ke kuzoba bazoba nomlindelo ngomgcibelo bacela ukuthi abantu baphathe amakhandlela manje amakhandlela lana ke abe namaholder ukuthi iwax ingaweli phansi. Ngasikunika inselelo kuba ngathi basha funana ama 2 liter. Niwasike lapha nizenzele i-fundraising yenu nani. Nithengise lapha ebandleni. Bathi ke mafa ibasha bethu kwamanje abaka hlangani kahle. Ene into ebuhlungu leyo kuzo ukuthi abasha abaka hlangani. Abasha bethu fanele bahlangane.
Ale yifuthi abasha phela abantu abasha fana ifuture yebandla
ifuture yebandla fanele manje nje bazithole bazi ukuthi ebandleni iziphi izifanele bazenze manje bafunde manje manje mebe kude nabantu abadala bazofunda kanjani soke umlezo wami ngibugcilapha kakhulu ukuthi ke basingalo sibethe uJesus siphambanweni masiboneni izinto esizenzayo sekuquke kuzo singene ukukhanyeni kwePasika
singamthengisi futhi
singamthengisi
singampiki njengoPeter futhi
yeah
hayi baba ngikubonga hayi nje ngiyakubonga ngakuza hayi ushayile eAfrikaans awuzwe utheni kwenza utheni kubo
manje nginselele
eAfrikaans utheni
Vakervoort
Vakervoort
Munislapni
Munislapni Munislapni Vakervoort how hayi beke ubaba nya muthi nislapni kuba nana ngikukhumbuze na Thursday ukuthi ke asihlanganeni lapha yena e cathedral imasi izoqala ngo 10 si supporteni abapriest bethu njengoba bazobe bale ntuzana ba renew ama vows wabo so Saturday bangabo nesikhathi awuyindawo asene cathedral imasi yaqala ke ngo 10 o'clock uyamazi ke ubaba kuthi niqala exactly 10 o'clock imasi so hayi ukuthi mathi ithano nakhona uyehla ku-BRT 10 so ngaphakathi yeso hleli phansi siqhuqhuzeleni abapriste bethu njengoba bazobe bala le ntuzana ba-renew their priestly vows so asihlangeneni laphayana ngehora leshumi e-Cathedral of Christ the King ngiyazi ke Pretoria nabo nje la ukhona nje Pretoria, Klerksdorp, Merenhill, la ukhona nje kuphela asiqhuquzeleni ke ngoba ngiyakhumbula le Klerksdorp. Yes, ubaba Tom Maritlani ukuphi use Klerksdorp ne? Yes Siphiwe. Yes use Klerksdorp. Bona bayenza ngolesithathu. Bona bazoyenza ngolesithathu. So uma ngabe unalo ithuba lapho use Klerksdorp, uma use Klerksdorp, phuthumela ngalena ke cathedral lapha yana hambe yo supporta ke aba priest bethu, abethu laba priest if banga supporta yithi bazo supporta wabani.
Bless your name, hallelujah. Agus Kulek.
Mposi, si sa, bene, kuyo, hindu, heya.
Jesus, 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 Jes on Africa say, ah, listen to the world and say, oh, amen, 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 amen. Say with me, amen, 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 amen.
Imizuzu emva kwe ngaphambi kokuthi libumbane ihora elishumi nambili khona la emsazweni okhumsazo womnqapha Kepiso Mutau sihlangene. Ben Maslan, Father Ben, Sigakona, 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 Saving you the best that we can, and that is Catholic Radio. Kola lam sazo na kum sazo nga pambili. Channel 870 on a DSTV or jobuke www.radioveritas.co.za channel. Yes, yes, 870 on your audio on your DSTV or jobuke. Masen shoyo njaloge minang vumelang sheng. Nsa puti minang ale deep proof. Nsa angale deep proof. Gomen magal service kan tate tabi sozo begwa. Ngole si tatu. Kona la pene Saint Margaret. Kantige ngolwesibili ebusuku kuzobe kune night vigil night vigil ya umlindelo ke wakhe so asihlanganeni khona ngolesithatha abakhonayo kuya asini nifakeni izambatho zenu sobe iqhawe isebenzele inhliziyo eyingcwele neqhawe lisebenzele inhliziyo eyingcwele sithembe ukuthi uzolala kahle lapho ekhona amaqhawe sekretari. Bye-bye.